Muri iki kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'urubyiruko rugera kuri 20 rusanzwe rukoresha imbuga nkoranyambaga ni ikiganiro cyabaye Perezida Kagame ari muri Village Urugwiro urwo rubyiruko ruri mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda abitabiriye iki kiganiro cyagarutse cyane ku rugendo rwo kubohora igihugu muri imyaka 26 banabaje kandi umukuru w'igihugu uko abona umubano w'u Rwanda n'u Burundi bihagaze muri iki gihe Perezida Kagame asobanura ko igihugu cye kitazagorana mu gusubiza uyu mubano mu buryo
mu baturanyi ba b'u Burundi hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje bigatuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka abayobozi bundi nicyo bashinzwe politiki nziza n'ikivuga bivuga ko abantu ubundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana ibindi bya kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira nicyo tureba rero nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze
mukuru w'igihugu yanavuze uburyo yiyumva nka perezida w'igihugu ubwo yasubizaga umunyamakuru wari umubajije ku bijyanye n'uburemere bw'inshingano zo kuba perezida Perezida Kagame yavuze ko mbere na mbere yiyemeza kwifatanya n'abandi mu rugendo rwo kubohora u Rwanda atatekerezaga ibyo kuba perezida
cyambere byose bitangira yanzira navugaga ntago nigize njya muri inzira numva ko nzaba president cyangwa ko ari nabyo mparanira no mu gihe njya kuba president na mbere yaho gato ntabwo ari ikintu nigize nge mvuga ngo ngiye kugira nya kugira ngo nshobore kuba president ya nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye twari ku rugamba n'abandi benshi nari mfite umwanya wanjye ntangiramo umusanzu nk'umuntu ibyo byose yenda biba uko igihe kigenda gihita ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite ntabwo ari uko nta hantu ubisaba ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi nazobereye muri ibi nanditse ahangaha ibaruha ngo bampa akazi nta kazi nasabye yewe nta ko kuba perezida
Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo amaze iminsi avuga cyerekeranye no kurwanya ruswa nk'imwe mu ngamba zari zifitwe n'umuryango ayobora wa FPR Inkotanyi mukuru w'igihugu yavuze ko byakunze kugaragara ko nubwo uyu muryango ayobora wa FPR wari ufite mu mahame yawo kurwanya ruswa ariko asobanura ko hari ubwo adakurikizwa n'abantu bamwe na bamwe bo muri uyu muryango wa FPR Inkotanyi cyangwa hanze yayo yanagarutse ku mpanuro yatanze mu nama ya komite nyobozi yaguye ya FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu aho yibanze ku bibazo by'imyitwarire idahwitse mu bayobozi irimo kunyereza umutungo no kuwukoresha nabi ndetse agaragaza abantu bamwe na bamwe Perezida Kagame yavuze ko abayobozi bamwe yagaragaje muri iyo nama atari bo bonyine barangwaho n'imikorere idahwitse kuko bishoboka ko haba hari n'abandi ahubwo icyakozwe kigamije kuburira abandi kugira ngo bahindure imitekerereze umukuru w'u Rwanda yavuze ko ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo yaramaze iminsi abona bitagenda byatumaga iterambere rikenewe ritagerwaho uko bikwiye yatanze urugero ku by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakunze kugaragaza igihugu gihomba ati ibihombo byinshi bisobanuye ibintu byinshi duhomba birimo n'ubuzima niba udafite imiti mu bitaro yagombaga kuvura abantu kuko umuntu yibye amafaranga yagombaga kugura imiti cyangwa se niba abantu bibye amafaranga yagombaga kugura ifumbire cyangwa se ibintu bitandukanye byagombaga guteza imbere ubuhinzi kugira ngo abantu babashe kwihaza mu musaruro biravuze ngo uri kwima abanyarwanda ayo mahirwe Perezida Kagame yavuze ko mu gukosora ibi bintu yagaragaje ko inzego zimwe na zimwe zitubahirije inshingano zazo mu kubirwanya atanga urugero ku rwego rw'ubutabera Minisitiri w'ubutabera mu kiganiro yaherutse guhitangaza amakuru kuwa gatatu w'iki cyumweru yemeye intege nke bagize muri iki kibazo ariko ashimangira ko bagiye kwikebura bagahagurukira abantu bose bamaze iminsi batunga agatoki baba baragize imicungire mibi y'ibya rubanda Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.